Shiba.
Weka stoma hiri na mbiokola. Love ya sana mtu mkwa tampola. Na wawala na wakutwefa saa. Hulimu kate wali na chibula mkwa noga. Kachivalu mechivavye. Uomutima muna fatuli na sirike. Katifunye mune kukalozo. Yabala mkutwali kuterike mbirozo. Kwe wachiko bonzita yangu wa. Sisobo la kota. Ni uwape sana makona. Wana geta semela. Love ya nzita za. Zita yambuwa sisobo lakota ni uwape sana mkona wana geta semela lahu yenzita oh lord watu wa mamba watekera dala mchiponde kwacho balite balina cheba ngamba wabate menama mwole kafulu mulavu nawe walai wanjimba love eno mwono tema tema mkutula bubi yomenya menya. Only you don't come on, come on. Sit on my, 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 sit on my. What? But watch your bones, sit up, young one. Sisobola kota, ni uwape sana mkona. Wana geta, semela. Lahu yenzita, sasira na mkona. But watch your bones, sit up, young one. Sisobola kota, ni uwape sana mkona. Wana geta. Listen, serero saze onjitera. Na buli exi joli bainyuera. Na higa sichari muto natera. Love siku sina matera. Oh my baby, bambi tamtanga. Love ya ninye, I speak in itanga. Ngani nawe ne minya munjuta jinkanga. Gweka munye, gweka kuwampanga. Finally, ni mungu mtu bijam theory. Kunaguli automatiki, automatiki. You want my city, my baby. Wachiko bonzita yangu wa. Sisobo lakota. Ni uwape sana mkona. Wana geta semela. Lahu yenzita. Sasira na bangona. Wachiko bonzita yangu wa. Sisobo lakota. Ni uwape sana mkona. Wana geta semela. Lahu yenzita. Sitoma. 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 Sitoma.
Remember where you got it from.
www.djericon.com.